Agabio bulamu na wakubadu waluwa kusomazibu kwa maanyi dalamu nsonga yoku vujiriri vio bulamu na mwanda mguanga yetu Uganda. Anti abo abatu wanga kunsimbi urvanyolo kuduro tusala kubu yambi. Gavumenti remede kwenge gambanti omwaka biri asatu bagenda kwa bako mekereza nga kota de. Okaka santu wachari umontia na kwatu wachirade cha mkenenya nga kota de chirade cha kafuba. Omusujia gwensiri bagala gulinya kumfeti nenduwa dendala azu. Singo nyo okulekewe bali mguanga Uganda. Okusinzira kwa vunanyizu wa kubiobu janja yu ministry yebio bulamo. Dr. Chaose Oralo ategezeza anti omwaka biri asatu. Mwaka kugenda kubera kwa byafayo kubanga ministry y'ebyobulamu gwe mwaka gwesubira okumala wendwa dezino na dalo kirade kya mukenenya ekirade kya kafuba omusujja gwensiri nendwa dendale zirekedwa ebali agamba nti omwaka guno bafunvu bidde nnyo okulabanga wabawo ekituukibwako era kakasa ye nti omwaka biri asatu kugenda kubera kwa nchuka kyoka musonga za ebyobulamu mu ggwanga Uganda.
We have a magic year 2030. 2030 is a year when we want to get rid of a number of conditions. We want to get rid of malaria. We want to get rid of leprosy. We want to get rid of TB. We don't want to see any new HIV infections. So it's a magic year that we're working towards. Hopefully, we can have this dream realized by the use of these community health workers at the community level, but importantly also our healthcare workers in the facilities giving them support.